Shanky supplier. Don't come.
Who's go? On the beat.
Vipi mamkali, bora kama mtani kuno usielewi, vipi kuna uchai gani?
Dah, wamenifosu nielewe, na hata sijui itafanyaje.
Tulia acha mapepe mama, acha mapepe mam, tutuliza wenge kwanza. Acha mapepe, tulia acha mapepe kwanza. Acha mapepe mam, tutuliza wenge kwanza. Acha mapepe.
Oh mama, asa ndo nini unaorewa na ukutaka kuniambia? Ndo mana, siku mbili tatu za nyuma mamka sikuelewa mchana, magari kitajiri marenji barazani amepakiwa. Jomana na umerisika kolewa, naona ka umefagiria. Jitete wambie saki kuolewa na mtu wangu pampe sailo, nina mpenda chaguo langu. Vipepe vipepe vimeruka na penzi langu pampe. Nijenaona kukwaribu mama, mana nasidi kuongea alafu nalia unanichanganya. Akili yangu naipagavisha, unaidatisha datisha maila. Mbona ukusema mapema, umetoroa barua ulinidanganya. Fezea taiweka wapi sura yangu, kiondoka kiniacha peke yangu, naweza mtunza siri zangu. Jaiweka wapi sura yangu, kiondoka kiniacha peke yangu, naenda mtunza siri zangu. Bebe anaona kama makosa, kofu langu na mapenzi kuja kulifuta. Mtaani kwenu mashehe wamezunguka na jionea, akili yangu inawaza kuja kukutorosha. Na mausera wanakuwa kishafika, ndo wako na itaharibika wakiingia. Basi jitete wambie saki kuolewa na mtu wangu pampe sailo, nina mpenda chaguo langu. Vipepe vipepe vimeruka na penzi langu mampe. Oh, oh mama, asa ndo nini unaolewa na ukutaka kuniambia? Ndo mana siku mbili tatu za nyuma mamkari sikuelewa mchana, magari kitajiri marenji barazani amepakiwa. Ndo mana na umerisika kolewa, naona ka umefagiria.
Ama kweli najiona bora mapenzi, kukwacha mi siwezi. Ukweli moyo wangu shautia gani, kiondoka mi chaperi. Oh mama najiona bora mapenzi, kukwacha mi
Meneja Kiwida, Ibizo Gang Baba Sanda, Phantom Usha, Alispecti mwanangu Ibizo, Atoni Petano mwanangu Kwasera.
Muziki, paka kituani kwako, chunkysupply.com.
Chunky Supplier, a supplier.